Black Market Records.
Nein, nein. Wendawa, wendawa, wendawa.
Oh my god,
kani kalami ukaita pinky. Turn on, automatically ya kiwinki. Man on, yangu ni konk ya kekinki. Lights off, anapenda gata bia freaky. Ah, chichi, right on the pole, miss officer. Nade kutapi tap, ni kama kompi mechapa baby baki tap. Chakula tam kampishi sezi baki sha. Yo ni kila drag, yo ni maliza gata kina. Jamo polite, jamo polite, jamo polite, jamo polite,
jamo polite, madu ya bugizi ndo niende ngango polite. Jump on the right, mechi kwa giza no lights. Makali no ice, many hoes with no wifey. Twende chini kwanza baby, bend over. Put your leg pan me shoulder and let me take over. Get closer ni wazimu the doctor. Nili kararua thonga kanirarua boxer. Bounce, bounce pa mi coconut train. Kona pedi ni kitre season ni kolo dust free. Mabugizi squeezy na washika tembe dust jill. Crazy heart spliff leta jeshifa.
Right on the pole miss officer. Nade kutapi tap. Ni kama kompi mechapa baby baki tap. Chakula tam kampishi sezi baki sha. Yo ni kila drag, yo ni maliza gata kina. Jamo polite, jamo polite, jamo polite, jamo polite.
Jaja, jaja monjwange kona, simamo siombi nambo squeezy. Bogini ya mafisi machizi, luku kani fisa juwa nasafisha na wizi. Kete na bugizi, toke tunigize. Round jamu ndukis tumia niembi niende easy. Dunga shuke sai, nebya kana mula ni ya mkate na mchai. Janja ni ya mahe ukleta kwetu neza dai. Drip na kudrai, mekula majani sura mbaya bado shai. Tuko manda mano juyo pongini ya kubai. Kukonga kifala kineta machizi guys. Raso za ningano nalite.
Right on the pole, miss officer. Nade kutapi tap. Ni kama kompi mechapa baby baki tap. Chakula tam kampishi sezi baki sha. Yo ni kila drag, yo ni maliza gata kina. Jamo polite, jamo polite, jamo polite, jamo polite.
Aye, say to na fight. Kokol kasirika kai bite. Naona, pongi me right. Nshikanisha ulimi ya kizi wine. Badika shen yen, China ma yen yen. Kuje na friends wakasomeshe ma sentence. Yo kiti kat girl, lema film kit up. Base niya kumaj, location bikini. Badam, asha fika gate, mkona mebeba na tong. Chizi never late, luku ice niki bomb. Thick ice wavy and she bubbly foam. Every day spending time when you came up.
Right on the pole, miss officer. Nade kutapi tap. Ni kama kompi mechapa baby baki tap. Chakula tam kampishi sezi baki sha. Yo ni kila drag, yo ni maliza gata kina. Jamo polite, jamo polite, jamo polite, jamo polite. Jamo polite.